love BBM West. You know what time it is? John B. Sniper, I got jam in the blazes. Fire! Ah, yeah, what man a son? AKJ.
Mr. Johnny, nega wai mone galoni moga madwala.
Sini na dwale, ni kifukwa chakuti baby, ni na kuyewa.
Iyo ni boza, kapenda mweo, matoka kumbaule.
Unyenga wenye, iyo story ukaniza, zivinga titike.
No, 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 hii story ni ya chenji. No, 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 hii story ni ya chenji.
Shepa man baby me in the present. If you get my point I can say again. I just take a seat. I want to go to you. Baby come along go love you at windy. Because you in the eye. I bet you feel it. Cause it's a day hot. I need a phone in a maule.
Apa manje muna sila. Muna ya mbonga la monga ni mwebeta so. Ngati sinazole. Ti ambo choka mapimpo kumanzo. Napo ya to ina sila. Apa manje you onekana simple.
Mr. Johnny, nela wai muoneka loli monga madwala.
Sini na dwale, ni chifukwa chakuti baby, nina kuyewa.
Iyo ni mboza, kapenda mweo, mwachoka kumbaule.
Unyenga wenye, iyo story uganiza, zivinga titike.
No, 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 hii story ni ya chenji. No, no,
sina konde meri, nina konda neri. Sina konde memori, nina konda pegi. Sina konde egi, ndaba pegi. Chiagi, maa kui chaila.
Aha, imwe majoni. Ungoni ya nama, muma choka number one. Nikapita kuwantu neo. Awo mandi ni vena mawanu.
Wata kontereza baby vene wakune. Na love you only pass a money baby ni yokwana. Yozu na yavana. Yeah, John the Sniper kaje.
Mr. Johnny, nega wai muone galoni monga madwala.
Sini na dwale, ni kifukwa chakuti baby, nina kuyewa.
Iyo ni mboza, kapenda mweo, machoka kumbaule.
Unyenga wenye, iyo story ukaniza, zivinga titike.
No, 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 hii story ni ya chenji. No, 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 hii story ni ya chenji. Apa manje muna sila, muna ya mbonga la monga ndi mwebeta so. Ngati sinazole, ti ambo choka mapimpo kumanzo. Lavo ya to ina sila. Apa manje yuoneka na simpo.
Samene ukaniza izo niboza. Ine kuchita vaso nisemu na maloza. Nisemu semu chabeno kuloza. Nisemu semu chabeno kunyoza. Ra.
No, 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 no. Hii story ni ya chenji.
Mr. Johnny, nega wai muone galoni monga madwala.
Sini na dwale, ni chifukwa chakuti baby, nina kuyewa.
Iyo ni mboza, kapenda mweo, machoka kumbaule.
Unyenga wenye, iyo story uganiza, zivinga titike.
No, no.